so that we are able to dispense of these issues and run assembly the way it has been in the previous years.
We have remitted statutory deduction amounting to 440, which is spending for 14 months. Kama staff wanalipa 13,000 na wajarimit 13 months while the assembly ina receive gross salary ya huyu staff.
Mukiangalia dalili hapa kwa assembly, hakuna maisha kabisa. Wafanyikazi, the morale is low. Unajua uwezi kwa unafanya kazi alafu mwajiri anakata pesa zako, unaweka kama hisa nini na azipelekwi mahali inatakikana.